Shanky supplier. .com.
Ya kidauda mbona squeeze ngoma utoe?
Utajua ujui.
Asa ndo majibu gani?
Uliza trampwe kodi.
Awe watu tuwa bichi mare. Watu tuwa mleki chauri. Na wakina.
KD Media.
Mako classic.
Yani utajua. 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 Mbona utaumia Sitaki ujinga kama unipindi ya donkia Chajua Chajua Uchajua Chajua Kani uchajua Chajua Uchajua Chajua
Na wakira Awepo juza magu Meka
Uja mani basi na uyo dada mone na meshika chini chini Na uyo dada Chini Basi DJ Ivani na naluka mbemuna DJ Ivani na nacheza mbemuna Wena Zebi Yudi na naluka mbemuna Wemane Zedoni na nacheza mbemuna Awe babara pie, anoneshe Basi wongi chula, weseja unachula kati kati na wongchula Weseja unachula, wejamani na wongchula Weseja unachula, majowe na wongchula Chini chini, memona na uda da kaska chini chini, basi memona na uda da kaska chini chini, memona na uda da kaska chini.
Awe mane sigon, asta labo, lizom shensi, am sema kuchaga mama muniri, awe mama wasani, mama naira, fadiso,
wale mani basi na uda da na. Na kiyuno Na uyuda dana na kata kama Na kiyuno basi noneshe kiyuno Uwe dada kiyuno basi noneshe kiyuno Uwe dada kiyuno basi noneshe kiyuno you not see you no, but see you no shake you no. Who da da, who da man? Who da da? Now change that you la, got a team on and a
culture.
Can you feel a masira? Who da man?
Shanky Supplier.com.